19 minutes before 7. Gwincoko, proudly brought to you by SABC Education in partnership with True FM. Sahleli Namuzizipho, Zips Mpopoma, and of course, I'm still in conversation with the guest here tonight, Mr. Wonga Ntshinga, who is senior head of program at the Independent Institute of Education. Namhlanje sithongumcimbi obaluleke kakhulu we-career guidance and assistance for learners. Siyakhuthaza kungene ku 086-000-2375. Numbers asifonela kuye bangabona imibuzo kanye usithumelela umbuzo wakho on our WhatsApp number 060584-2833. On Facebook singu True FM, that's TRUFM, and the hashtag is hashtag Ncoko. Mr. Ntshinga, maniphinde nibuyele kuwe, ndifuna singene ke ngoku kulo mcimbi sijongene nawo namhlanje. When we talk about a career guidance, what exactly are we covering?
Zizipho, sithethe ngenyobana umntana kufuneka akwazi from grade 9, by the way, kwibanga le grade 9 akwazi ukuchoose i-subjects azazifunda, yaye ayanzi nobana xa ndigqiba i-matric ndizawuyaphi, ndizawuya kwimfundo ephakamileyo or ndizawufuna umsebenzi or ndiza kwenza ntoni. So i-career guidance ke ithetha into yobana kufuneka izikolo kunye nabazali zizame unceda umntwana lo ukubana achoose ezi subjects. Uyakhumbula Zizipho, ii-subjects ozifunayo for grade 12 ziyi-7, eziyi-4 zi-compulsory kufuneka zibe khona, yaye ke ezo yi-home language yakho kunye ne-first additional language, kubekho ne-mathematics or what they call as well as mathematical literacy, izibalo, kunye ne-life orientation, ezobomi or ukuzingca. So kwezi subjects ziyi-7 kukho ezi mithi ziyi-4 zi-compulsory, kubekho ezi ziyi-3 funeka uzichoose. So ngu-4 kunye no-3 zikunika u-7 isixhenxe. Kufuneka ke ngoku wena xa ufika phaa ku-grade 9 imisingqondo Sizipho ukwazi uchoosa into yobana zeziphi i-subject endizazichoosa ezi ziphaa ndithi zintathu. Uzichoosa ke kwiqela le-subjects is about 25. Kulapho kanye funeka abazali bazame ukucingisisa kakuhle, ngoba kaloku umfundi funeka one azazi uba ufuna uba yintoni. And that is why career guidance is important, Zizipho. Inobana sizibuze le mibuzo inzima, ndifuna uba yintoni xa ndigqiba ufunda.
You know, Mr. Ntshinga, speaking of kanye kanye le nto uyitshoyo into yobana funeka umntana azazi kwa, you know, kwa early into yobana ufuna uba yintoni xa igqiba ukufunda, omnye uzawuthi hayi, mna andizazi nento endine-passion kuyo, andizazi uba ndifuna uba yintoni. I understand, because sometimes siyakwazi ukudibana nabantwana umbuze, papa ufuna uba yintoni xa umdala, okanye ufumanise ukuba kwaza age ngoku umntana semncinci unayi idea, bazawubiza ndifuna uba ngutishala, ndifuna uba lipolisa, ndifuna uba this and that. Xa ifikelele kwi-age ke ngoku yoba ubhadlile nyhani ke ngoku funeka etshuze i-career manyhaninyhani ayifuna ukuyikhetha xa iphuma esikolweni, ufumanise ukuba omnye u-confused akazazi, umbuze u-passionate ngantoni umntanam, akazazi nento a-passionate ngayo. So sithini ke ngoku kwii-situations ezinjalo? Umntana uyambuza mhlawumbi uku-grade 9 okanye Mr. Ntshinga seyingenile high school, uqonde iya kuwarisha le nto, because very soon kuzawufuneka ephumile high school ku-aplayiwe eku-grade 12, akazazi lo mntu uba yintoni a-passionate ngayo. Sithini, simasista njani umntana ndingumzali okanye ndingutishala esikolweni?
So kuleyo into ke masithi umntana uyafika apha endlini after athi kum tata andiyazi na ndifuna uba yintoni, mna ke ndingumzali ibalulekile into yobana ndizame udibana nesikolo, ndizame ufumanisa into yobana yeyiphi into lo mntana ayithandayo, ngoba kaloku le nto ayithandayo yeyona nto izawuba sisixhobo sakhe ukuze akwazi utshuza yintoni afuna uba yiyo. Ukuba for example akayazi into ayithandayo, kunyanzelekile into yobana sizame ufuna isebe elinosinceda into yobana side sazi into yobana lo mntana yintoni ayithandayo. So kukho into ezifana ne-career help ziyaphaa kwi-DHET ye-government. Unakho ke ukubafowunela Zizipho, and ilula, unakho nomaxela uba mabakufowunele back, you know, call, please call me. Inamba yakhona ngu-072-204-5056. Mandiphinde, ngu-072-204-5056. Apho ke Zizipho sifikelele kwinqanaba le nto yobana umntana akazazi ufuna uba yintoni. Kulapho ke sifuna sifune uncedo kwisebe intobana khanye sincede nimnike i-test anozenza. Kukho ke into ezifana ne-career quiz. Uyambuza nje imibuzo umxelele njengoba ephinde imibuzo unakho umadvise intobana uyazi uba u-good kwinto ethile wena. Isingathi i-maths yinto oyithandayo. Ingathi accounting yinto oyithandayo. Ingathi i-history yinto oyithandayo. Isingathi kumu i-business studies ziyavela apha into yoba yinto oyithandayo or i-physical science njalo njalo. So kulapho ke ngoku sizawuthi once siyazi intobana yintoni le ayithandayo kulapho funa simise ingqondo khona ke sicinge intobana sesiphi i-strategy esizawusithatha zizipho. Zikhumbule uba bendithe sifuna i-subject ezisixhenxe. Sifuna ulwimi lwakhe apha endlini, sifuna ulwimi lwesibini, second language, sifuna izibalo okanye izibalo literacy zokufundisa ukuze umntana azokwazi ukuyofikelela phaa kwi-higher education. Ngeyona nto siyifunayo zizipho, ilula le nto kokubana sihlale phantsi siyincokole, siqala pha ku-grade ku-grade 9. Ngoba kaloku kulapho i-N2F1 uqala khona. Ngoba u-N2F wakho uqala khona i-National Qualification Framework. Ukuze ke ngoku sithi xa sifika ku-grade 10, 11 and 12, siye subject bese sizichuzile ku-grade 9, simise kakuhle ngazo ukuyothi xhaxha ku-grade 12. Siyavumeleka ukuba sitshintshe uba siyaqondile ubana sime kabi, sinakutshintsha kube kabini uba siku-grade 10 naku-11. Ku-grade 12 singakuphinde sitshintshe i-subject eyi-1 ubana siyabona into yobana imeko imekaphi.
You know Mr. Njenga ndifuna singene ke ngoku sithini ebantwaneni you know especially looking at umcimbi we-economy nezinye izinto ezitshintshatshintshanayo you know kwilizwe lethu loMzantsi Afrika and beyond you know sithe ebantwaneni mabatshuze ngokwe-passion umntu le nto ayithandayo okanye le nto aqonda into yobana uyayienjoya okanye sithe mntaneni choose i-career sana lam ozawuba guaranteed of umsebenzi xa uphuma esikolweni because ezi i-research ibonakalisile that siska skills bayadingeka oogqirha bayadingeka i-engineers bayadingeka oonesi ziyadingeka iitishala njalo njalo i-artisans and so on eMzantsi Afrika uzawubuya uyibone le yakho yofuna uba ngumsasazi khakukhangele kwezi careers that we know for a fact into yobana awuzudinga msebenzi xa uphuma esikolweni okanye sowungawufumananga umsebenzi uzawukwazi uqale yakho i-business futhi ikwazi into yobana ibe successful because zizinto ezidingekayo kwilizwe lethu loMzantsi Afrika okanye umntana simkhuthaza into yobana makenze le nto afuna ukuyenza abone xa ephuma esikolweni uba mhlawumbi uzawuba nayo ilakhi yoba akwazi ukufumana umsebenzi.
Ya zizipha funauxokisele ngoyena mbuzo unzima lo ngoba kaloku as you put it intobana umntana uthanda le nto but thina sithi ke ngoku kuba sibona imeko ime ngale ndlela ime ngayo sizama umforce uba makaye kwenye ikhari. Abantu abaninzi endibalandelileyo abenze loo nto leyo Zizipho bafika emisebenzini apho baphangela khona befrustrated ufumanise intobana akasayithandi nale ndawo aphangela kuyo ngoba ayonto awayeyitshuzile neyinto awayeyitshuzelwe ngumzali wakhe. Ndizama uthi kuwe eyona nto izawubaluleka i-passion more than i-skill esi-required. Njengoba ndisitsho nje nditsho ndixhalabile as well kuba ndifuna siyithethe nale uyithethayo into yobana siyijonge into yobana izikili zizawufuneka zizawufumaneka phi but kufuna sizame ustrike i-balance between the two. Singaxhomekeki kakhulu kwi-skill inobana ndide ndifune uyongena kwi-course endingazoyithanda kufuneka ibe i-course endiyithandayo as well Zizipho. So kubalulekile ke ngoku le-career advice besenzela career counselling esiyenzayo yeyobana sizame ujonga ii-abilities zethu yinto enokwazi uyenza sijonge ne-basic skills ezawufuneka izinto ezawufuneka in-future but kufuneka sizame le nto sidla ngokuthi xa siyibiza i-cross-functional skills. Sizame ujonga kakuhle ke ngoku xa sisenza la career guidance intobana kule nto endiyithandayo plus i-skills kuphuma ntoni and yiyo funeka sizame ukuyifumana ke Zizipho. Umzekelo eyona nto izawubaluleka in-future ngaphandle kwamathandabuzo yeyintobana kusafuneka umntu abe nazo ii-social skills right? Ngamanye amazwi kufanele ukwazi negotiate ukwazi ukuzikhulula engxakini ngothetha ukubalulekile lo nto leyo kubalulekile noba noyazi ba i-training and teaching hayi izawuthetha ixesha uba mayingabaluleki isabalulekile loo nto leyo kunanamhlanje into ezifana ne-complex problem solving skills zizinto yeyona nto izawubaluleka sinengxaki yombane izinguku emzantsi afrika ibalulekile nobana siyazi nobana kufuneka abantu abazakwazi usolva ii-problems
yes
ndizama ukuthi ke kuwe zizipho la cross-functional skills yeyona nto funeka sizame uthetha kakuhle kuyo passion plus abilities plus i-basic skills yintoni esizayifumana yaye sizawuhlala kweyiphi iblock
You know, Mr. Njinga, in most cases of manumfundi mhlawumbi, you know, estruglisha at university level okanye at tertiary level, you know, with what they chose. Umntu uzikhethele le nto yakhe esithiwe ithanda okanye une-passion kuyo. Sithini ke ukumncedisa uma sekuba uyastruglisha shem esikolweni ke ngoku akaqhubi kakuhle simncedisa njani kwi-case enjalo?
That is why mistake kuye zizipho. Uba sibe sinoyichana le nto kakuhle. Inobana thina sisithethe nabantwana xa befika ku-grade 12. Singabazali kunye neetitshala sithi ufuna uba yintoni eyona nto mele siyayenza zizipho xa sithetha inyani into yobana siyencokola le nto aphendeni from ugrade 9 into yobana siya kwethu i-career siza kwenza ntoni xa sigqibe imfundo ye-metric ngoba kaloku kufuneka siyazi le path sizayithatha yaye le path sizayithatha le ndlela sizayithatha sizipho funeka siyazi ubana kufuneka isinike as many possible opportunities as possible so that ndizokwazi noba ndisengxakini zizipho ndikwazi utshintsha from one course to another course akho nto wrong kuloo nto leyo but into engafunekiyo zizipho ubana ndincame ndithi ndifike phaa ku-first year ndibone uba nzima le nto ndithi ndiyaphuma eyunivesithi ndiyahamba in other words ane-drop out so loo nto leyo ke iyasichana ngoba sizawube sibuyela back kula nto bendithetha intoyobana sizawubalwa kwalaqekela abantu abangakhange bagqibe ufunda yaye soze siwufumana umsebenzi or sikwazi ukuvula imisebenzi or ibhizinis ngokwethu
You know, Mr. Njinga, ukhona umbuzo kanye kule nto sincokola ngayo ukhona umntu obuzayo uthi is it possible to change i-career mid-year usesikolweni e-tertiary I think also get to add on that mhlawumbi zithini risks okanye advantages and disadvantages of ukutshintsha i-career mhlawumbi sowuphakathi enyakeni esikolweni
so ubuyajonga zizipho kweli banga liphakamileyo lemfundo bakunika ii-options ezininzi bakunika iyunivesithi bakunike into ebathi i-university of technology bakunike ke ezi private institutions ezinal ubana mawuhambe uyothetha uyofunda kuzo bakunike ne-technical and vocation education and training which were referred to as TVET so into yokuqala fanele sizibuze umbuzo kuyo zizipho into yobana sifuna uba kweliphi i-institution sifuna uba ku-public institution sifuna uba ku-private institutions or sifuna uba ku-TVET college and based on i-performance yethu zizipho sizijonge iziphumo ze-metric kakuhle sizame uzibuza imibuzo nobana sifuna ukwenza ntoni ukubana azikwazi ungena kwi-course ethile masizame ujonga kwezinye ii-courses sithi naxa sifike khona from day one zizipho funeka uzame usebenza kangangokunako so that uzopasa as quickly as possible awufuni ukuhlala kwinqanaba or kunyaka bekabini bekathathu kunyaka oyi-one uba yenzeka loo nto leyo then kuzawufuneka khona ubaleke uye kwi-career guidance banazo kwayiuniversity nakwaza-private institution nakwaza-TVET ucele ingxaki okuyo so that either we give you credits kule nto sowuyenzile sizame ke ukutshintsha ke ngoku sikusa kwelinye isebe lofunda so that you can continue and complete on time ngoba yona ibalulekileyo as well zizipho intobana uba ndikhe natshona kunyaka ndizawube ndichitha imali yemfundo nendaba yohlala nendaba intobana i-career yam ke ngoku iba limited because ndithatha ixesha elininzi ugqiba isidanga
All right, now you call on the line, Trevor Melo. Trevor Milo. True, hi. Okay, I think we'll get a snake voice note and get quickly. Massam the Banfunutin.
Molweni, sisizipho, nalapho kundwendwe lakho. Mna ndiyacinga into yokubana usemdleni obalulekileyo ukuthi abantwana kuqalwe bepha umabanga phantsi bexelelwa kwaye besaziswa ngezifundo kwanoqinisekiswa into yokubana ngawaphi zeziphi iikhariyezi abanokuthi bazilandele xeshikweni besekwi-lower region of elongation which is umabanga phantsi. Kwaye xa befikelela phaa bakhuthazwe kujongwe into yobana bagqamle kweziphi ngokokupasa kwabo ezi zifundo. Kwaye kuqinisekisa into yokubana xa beaplaya ke kwezi ndawo aba-aplayeli ndaweni enye kwaba-aplayela iindawo ezininzi enzela uba nalapho xa befikile kulo mabanga umntwane okanye kwezo institution a-aplayela kuyo angabheke institution enye abheke kwena kwezinye institutions. Nto leyo ndicinga uba inganako ukunceda kuba yinto ebalulekileyo kakhulu le into yoba bajonge ii-careers esekwi-lower region of elongation. For an example, ubumzekelo okay unomdla kweyiphi i-career. Ndicinga uba zinye zezinto ezinganawo uncedezo. Enkosi ngukhetho Tornado imonto asesesiki.
Kosta Kulubulikhetho, bwele kuwe Mr. Ntshinga, seshekelwe njengomzuzu omnye, mhlawumbe ungathini nje ukugqabagqaba ukomenta kule comment kaButhonado.
Kutsho kamnandi, ubale into ezibalulekileyo kakhulu, ndobana siqala phaa kwi-lower grades, sibakhuthaza abantwana, which is part of responsibility yabazali. As well as eyona nto ebalulekileyo ethi ke ndobana uzame uaplaya to as many possible institutions. Ungajoyini institution eyi-one, uzame unaba, uzame uvule i-opportunities for them.
Mr. Ntshinga, kulo mzuzu i-one sheke nawo amazwi akho okugqibela kumfundo mamele nomzali omamele. Also mhlawumbi any contact details onosinika zona xa umzali nomntana mhlawumbi efuna i-assistance with regards to i-career guidance.
Zizipho yokuqala efuna ndiyibeke inumbar le-career development services. Banakuthumela i-SMS phaa ku 072-204-5056. Banakho ubuza nayiphi imibuzo khona, banakho ukuthi bafuna ukufowunelwa back or banakho ukufowunela u-086-999-0123. KooFacebook bayafumaneka Career Help, Twitter RSA Career Help, iwebsite yakhona ngucareerhelp.org.za. CIIE sibanqwenela impumelelo. Imetric yaka 2023 yaye sithi from grade 9 sabajwayela abazali bazama uncokola bajonge le meko kungoku ngoba ibalulekile imfundo kuya phambili ngoku. Enkosi kakhulu nosinene.
Nkosi kakhulu, thank you so much tata, nkosi kakhulu ngexesha lakho.
Enkosi.
Thank you so much. Besincokola naye namhlanje ngumr Wonga Ntshinga oyi-senior head of program at the Independent Institute of Education. Masiphinde sidibane kwakhona ngomso between 6:30 and 7 kwincoko with myself Zizipho Zipsimpophom and of course the producer of the show uSilk Damoyi. Mam ke uzolandela nohlalani kum nandihlale kuni.
Hlalani kum nandihlale kuni noMam ke.
Jongu Yesu xa ephikelisa ebefika esixekweni kubekho omama neentoka zesikwazi ukuthi if I can only touch the hem of his garment.